fuss, lash and nest, lazy stand and never separate. And never separate. Menditi so fast, lash and nest, lazy stand and never separate. And never separate. And that was not enough. Ndagunika bantwana bahle njengoba into zakho zingahambi kahle uzothuloyiwe njengoba into zakho zingahambi kahle uzothuloyiwe. Aziweli phansi inyembezi zama aziweli phansi sokumbula uzokumbula uzokumbula ngingasekho so fast lahla nesithana ne and never separate. And never separate. Menditi so fast lahla nesihlezi sithandane. Never separate. And never.